Enjoy your money. Telema Obina. It is zote, meu ya nakula zake. Ya fifite, oke kale fote. Kolanganze, we make it decente. Unobula mbulinga chivana mumusana waku. Fukirira, fukiririra. Oyazi yakela, yasikela, zinoga. Zikondera, ziruma. Asitukane yekinira muna kumakina. Na waka ile mwangu waku. Mwoka ya kwezi kutakanya tochevuma. Tule, tule zote. Nyingine tutapata kesho. Katikola, kola, funa. Kozi funa, tewerumia. Pamochi kunta zukuka. Ulia kuza kutuyanya. Ule nyama sikambula. Unote encha nokola. Leo tule zote. Gaya sete pesa. Tule, tule, tule zote. Kona dansi cheza. Tule, 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 tule sete. Enjoy your money, money. Shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Pesa ni tam, tam, tam. Yadofunye yo sam, sam. Call all your friends to come. Chichanga mushe ndandam. Otava nabano na chochicham. Obera ntiwebo wa. Wanomuku mira munyumira mudigida muwalajika munye nyanye nyamu. Wenzangu kumbuka kutafutala kila ukiamuka. Binyaji utanunua adina shikada watakutambua. Pesa susumbuka, wenoka na busoka kambuka. Na bayoka zemi mwarachi tolia, ogenda kukwa. Gaya sete pesa, tuye tule tule zote. Kona dansi cheza, tuye tuye lile sete. Enjoy your money money, life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Enjoy your money. Kila siku inapopita, nivona kifo kinasonga. Kula unazo pata maisha naisha. Echovuli ate chimpita kumumuanga nchiyoya. Terekereza vichive valinze wano kunyaga. Meketa meketa kukungege na akayocha kanyama. Every day don't miss it. I enjoy my money. Money, 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 money. Seto ligenda na meka muko fini. Sibo muti mafuna kuwala wachi. Kusente zo jiranga norumako. Olumbe rutaiza nobu kodio. Zokwe kaziri gaba nobala bebo. Guba kusibie mainja na nkokoto. Kaleno jiranga noliako. Teziwera neboso komera dodo. Gaya nusu kolanga nze, ebi ncha tunavira bankera. Gaya sete pesa, tuye tuye tule zote. Kona dansi cheza, tuye tuye lile sete. Enjoy your money money, life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Kila siku inapopita, tuye tuye tule zote. Nivo na kifo kinasonga, tuye tuye lile sete.
Double kick, ya lady www.mp3ugandanmusic.com.